Todoba ka mid ah 11 iyo 1 ruux oo ka mid ah dadkii deegaanka Galqoryaale ee gobolka Galgaduud ee dhawaan ay afduubteen maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ka soo baxsaday gacantii kooxii afduubka u haystay. Hase ahaatee waxaa jira in wali ay ku harsan yihiin 54 ka mid ah dadkii laga afduubtay Galqoryaale. Inkastoo xiriirada kala duwan aan la sameeyna qaar ka mid ah dadkii ka soo baxsaday gacanta maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxa ay ka gaabsadeen ka hadalka sida ay ugu suurta gashay soo baxsashadooda. Iyo intii ay ku sugnaayeen degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud oo ahayd halkii Al-Shabaab ay ku afduubteen waxyaabihii ay kala kulmeen. Dhinaca kale, wararka ay ka helaysa VOA-da deegaanka Gurceel ayaa sheegaya in odayaal dhaqameedyo ku sugan Gurceel ay wadaan dadaallo lagu doonayo in lagu soo daayo tirada dadka ah ee ku harsan gacanta Al-Shabaab. Ha yeeshee waxa ay ka gaabsadeen in ay ka warramaan halka ay wax u marayaan, balse waxaa dadka deegaanka ay xaqiijinayaan in duqeyda dhaqanka ay ku howlan yihiin sidii loo soo furan lahaa dadkaasi oo qaarkood la soo sheegaya inay haysato xaalad caafimaad darro. Tiradan 61 ee Al-Shabaab ay ka afduubteen deegaanka Galqoryaale ee gobolka Galgaduud ayaa isugu jira duqey dhaqan iyo dhalinyaro kuwa oo loo haysto in Al-Shabaabku ay ka diideen bixinta lacag horey loogu ballansanaa oo ahayd diyo dad horey loo kala dilay. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA, Gaalkacyo.